waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ururka samafalka cuntada ee Food Bank Australia ayaa ugu baaqay dawladda in ay sameeyso cashuur nimid qaran si loo taageero beeraleyda ku dhiirigelinaysa in ay ku deeqaan dalagooda dheeraadka ah halkii ay ka burburin lahaayeen. Agaasimaha guud ee ururka ahna xildhibaan hore oo madax bannaan Kylie Ting ayaa sheegtay in nidaamyo sidaas oo kale ay ka jiraan Mareykanka iyo Jarmalka oo hore ugu guuleysteen ayna tahay in Australia ay ku dayato. Waxa ay ku dooday in Australia soo saarto cunto baahida dadkeeda ugu filan 3 laab, laakiin loo baahan yahay in la sameeyo hab lagu gaarsiiyo dadka aad ugu baahan.
1 in 3 Australian households are currently reporting that they're food insecure, and that means that it's not just that they're worrying about not being able to foot.
Saddexdii qoys ee Australian ahaba midkood ayaa hadda sheegay in ay la tacaalayaan cunto yari. Taas macnaheedu ma aha oo keliya in ay ka walwalsan yihiin inaysan cunto helin, ee waxa ay ku qasbanaadeen inay iibsadaan cunto ay iska bixin karaan oo tayo daran, ayay tirili. Beeraleyda Australia waxa ay tuuraan cunto garoonka MCG ee Melbourne buuxin karta 9 jeer, halka malaayiin qoysna ay la daalaa dhacayaan awoodda dhaqaale ee ay ku iibsan karaan cunto. Senator Andrew Bragg oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa ku eedeeyay dowladda Albanese inay qarinayso xog muhiim ah oo ay wasaaradda hanti dhowrka ka sameysay barnaamijka xukuumadda ee deebaajiga guryaha ee loo dhimay dadka gurigooda ugu horreeya iibsanaya. Senatarka ayaa sheegay in uu barnaamijkan kor u qaadayo qiimaha guryaha.
Now, the Prime Minister in the past has mentioned that there would be less than 1% increase over the course of the year. But we've already seen that eclipsed in the first month. So,
Raysal wasaaruhu wuxuu hore u sheegay in kororka qiimaha guryaha ee sanadka oo dhammi ka hooseyn doono 100%, balse waxaan aragnay in taas la dhaafay bilowgii bishii ugu horreysay. Sidaa daraaddeed ma aha wax la aqbali karo in dowladdu si buuxda isaga indhatirto rabitaanka kireystayaasha. Waa isla weyni, waxaanan rajaynayaa in ugu dambeyn ay dowladdu u hoggaansato amarada aqalka sare. Haddii kale, maxaynuba ka joognaa Canberra, ayuu yiri. Sida lagu sheegay daraasadii ugu weyneed ee noocan oo kale ah, caruurta laga talaalo COVID-19 ayaa wajahda kala badh ah halista wadna xanuunka marka la barbar dhigo kuwa uu koofurku ku dhacay. Cilmi baarayaashu waxa ay muddadii u dhaxaysay Janaayo 2020 ilaa Diseembar 2022 u fiirsadeen diiwaanada caafimaad ee ku dhowaad 14 milyan oo qof oo da'doodu ka yar tahay 18 sano kuna nool dalka Ingiriiska. Waxa ay ogaadeen in caruurta qaadatay tallaalka Pfizer ay halista ay ku qaadi karaan xanuunada halista ah ee myocarditis iyo pericarditis kala badantay marka loo barbardhigo caruurta uu ku dhacay COVID-19. Khabiir ka tirsan kuwa cudurrada faafa ee jaamacadda Queensland University, Professor Paul Griffin, ayaa sheegay in natiijooyinkan ay waafaqsan yihiin cadeymo hore loo hayay oo muujinaya xiriirka u dhexeeya tallaalka COVID-19 iyo wadna xanuunka. Baraha bulshada ee Reddit iyo Kick ayaa lagu dari doonaa 6 barood oo kale oo warbaahinta bulshada ah oo lagu soo rogi doono mamnuucidda ka dhanka caruurta ka yar 16 jir. Laga bilaabo 10-ka Diseembar, isticmaalayaasha da'doodu ka yar tahay 16 sano ayaa sidoo kale laga mamnuuci doonaa in ay galaan Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube iyo X oo horey loogu yaqiinay Twitter. Shirkadaha baraha bulshada ee dhaqan gelin waaya sharciga ayaa la saari doonaa ganaax gaaraya ilaa $49.5 milyan oo dollar. siyaasi sare oo ka tirsan xisbiga liberalka ayaa si adag u dhaleelay xisbiga nationalka kadib markii ay ka baxeen iskaashigoodii siyaasadeed ee qorshaha net zero lagu gaari lahaa sanadka 2010 iyadoo oo hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ay isu diyaarinayso inay soo bandhigto siyaasadooda cimilada iyo tamarta oo muddo dheer la sugayay Xildhibaanada iyo senatarada liberaalka ayaa shir u fadhiisan doona toddobaadyada soo socda si ay u lafaguraan qorshaha cusub ee tamarta kadib markii la ogaaday khilaaf ku saabsan jihada uu isbahaysigu qaadi doono taasoo sababtay aan idhaahdee guuldaradii weyneed ee ka soo raacday doorashadii federaalka ee na dhaaftay hay'adda sirdoonka ammaanka ee Australia ee ICO loo soo gaabiyo ayaa fashalisay qorshe la soo maleegay oo ay wadeen basaasiin shisheeye ah kuwaas oo muddo bilooyin ah dhowr qof oo Australiana u tababarayay inay khiyaamayaan dalkooda Australia Mike Birches oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka ee ICO ayaa arrintan ka sheegay khudbadii uu fiidkii talaadada oo November 4 ahayd ka jeediyay madasha Lowy Lecture 2025 ee magaalada Sydney waxa uuna sheegay in basaasiintaasi ka socdaan dowlad shisheeye oo sheegata inaysan basaasin Australia
This Foreign Intelligence Service arranged for the Australian to travel by plane and then a boat to a third country for a face-to-face meeting. The spies wanted to hand over a list of their intelligence requirements.
Basaasinta qaladi waxa ay qorsheeyeen inay dad Australian ah ku qaadaan diyaarad dibna dooni ugu sii qaadaan si ay foolka fool ugu la shiraan wadan kale basaasintu waxa ay rabeen inay dadka Australianka u dhiibaan qoraalo ay ku qoran yihiin meelaha iyo dadka ay rabeen in la basaaso laakiin waxaanay ogeyn in ASIO si buuxda ula socotay dhaqdhaqaaqooda shaqadana ay la laba dhigaysay taasina ay sababtay in markii ay basaasintu yimaadeen goobtii ay kula ballameen dadkii ay tababarteen ay ugu yimaadeen sarkaal ICO ah ayuu yiri ICO ayaa sheegtay in xogta basaasiintu xiiseynayeen ay ka mid ahayd macluumaad ku saabsan dhaqaalaha Australia heshiisyada macdanta muhiimka ah iyo is-afgaradka barnaamijka AUKUS oo ah maraakiibta quwadda nukliyarka ku shaqeeya Xisbiga Republicanka ee Mareykanka ayaa tacsiyo u diray maamuusna u muujiyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Dick Cheney oo geeriyooday isagoo 84 jir ah. Mr. Cheney ayaa ahaa siyaasi muxaafid ah oo ka mid noqday madaxweyne ku xigeenadii ugu awoodda badnaa taariikhda Mareykanka isla markaana ahaa codkii ugu weynaa ee taageeray duulaankii Mareykanku uu ku qaaday dalka Ciraaq. Hamas ayaa guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo ICRC ee magaalada Gaza ku wareejisay meyd kadib markii garabkeeda hubaysan sheegeen inay meydka askari Israa'iil ah soo heleen kaas oo ka mid ahaa maxaabiistii ay haysteen. Hamas ayaa sheegtay in meydka laga helay deegaanka Shijaa'iya oo ku taala bariga magaalada Gaza halkaas oo ay weli ciidamada Israa'iil maamulaan. Israa'iil ayaa ogolaatay in koox ka socota Hamas iyo lanqeyrta cas soo galaan goobta si ay uga soo saaraan meydka. Heshiis xabajoojin ah oo dhaqan kale 10-kii Oktoobar ayaa dhigayay in ay Hamas sii deyso 20 maxbuus oo nool oo lagu hayay Gaza. Taas beddelkeedana ay Israa'iil sii deyso ku dhawaad 2,000 maxaabiis oo Falastiiniyiina. Hamas ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay soo celin doonto meydadka maxaabiistii dhimatay balse sheegtay in burburka ballaaran ee Gaza uu adkeeyay in la helo meydadka. Israa'iil ayaa dhankeeda ku eedeysay Hamas in ay agajiidayso. Qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay ama xaqiijisay in ay macluuli ka jirto magaalooyinka dagaalku burburiyay ee Al-Fashar iyo Kadugli ee dalka Suudaan halkaas oo ay dagaal ka socdeen muddo bilaa ah oo ay jareen marinadii sahayda cuntada ayna burburiyeen nolol maalmoodkii bulshada. Qiimeyn ay si wada jir u soo saareen qaramada midoobay qaybteeda WFP iyo UNICEF ayaa muujisay gaajo ba'an iyadoo ay qoysas badani waayeen cunto suuqyadii cuntadana ay xidhmeen. Ross Smith oo ka tirsan WFP ayaa sheegay in ay xaaladu aad u liidato.
People are going for days without eating. We're seeing very high levels of severe malnutrition. And we have many reports of mortality, but we do not have strong evidence on mortality yet, which is why we
say... Dadku maalmo ayaanay cunto cunin. Waxaan arkaynaa heerarka nafaqadarrada oo aad u sarreeya. Waxaanu haynaa warbixinno badan oo dhimasho ah, inkasta oo aanan cadeymo adag haynin. Waana sababta aanu u leenahay in ay labada magaalo ka jirto ama ay ka jiraan cadeymo muujinaya macluul, iyo inay jiraan 20 goobood oo kale oo ku dhow in ay gaaraan heerka macluusha, ayuu yiri. Dagaalka oo bilowday bishii Abriil 2023 ayaa sababay dhimashada in ka badan 40,000 oo qof iyo barakicinta in ka badan 14 million oo qof. Saadaasha hawada ee dalkan Australia maanta waa sidan soo socota. Magaalada Perth oo laga filayay shuux ama 24 degree, Adelaide qayb ahaan daruur 20 degree, Melbourne shuuxyo suurtagal ah 19 degree, Hobart waxa weeyadana shuux ama 15 degree, Canberrana waa daruur sii faydmaysa 19 degree, Sydney oo qoraxa oo 25, Brisbane qorax 30 degree, iyo Darwin oo ashu xamalaba 35 degree. Halkii dollar Australianahana maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 64 dollar oo Mareykanka ah, eber dhibic 56 euro ah, iyo dollar dhibic 14 dollarka New Zealand ah. Warkii Arbacaduna intaasuu ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.